Scoof, impili grand manje ngule ngathi kufike lukhala zolobe empty pakethe manje sekugcwele nesaka bamba isandla sami sifocus sikhohlwa komhlaba bebehleka usazamula manje bafuna ukuqhawula nama cherry ngapha nangapha sefuna ukuqhawula wena focus ukade lokho ngakubuyisele emuva ngoba obvious abanye bayanyanya ama improve bancane abakunika uthando iningi lithanda ukubona usu and ukade ntwana isibalo sabanganiso new nama cherry fake uthando ukade inhliziyo yayizodlula ungabe uAdam uno Eva nawe udlele apula le fame izokulimaza ntwana kumele ukhule khumbula uphuma aphunga lahla amagulova ungabhubhudli nemali ngoba u-impressa la macrook lady win or lose shuthi kahle kahle siyagembula and ubhekele nomndeni ungaspend imali ngokugruva ngithi phakama mophakama fine ngithi faza mofakaza ngathi nale life idinga i-focus noma kunzima but don't cry ngithi phakama mophakama fine ngithi faza mofakaza ngathi
Zikhona izinkinga Zikhona izilingo Still sihlale kasithi na Oh siyathandana Oh siyakhuzana Manje sihlale thembeni Masibambaneni
Ngithi phakama mophakama fine Ngithi faza mophakaza ngathi Nale life idinga i-focus Noma kunzima but don't cry Ngithi phakama mophakama fine Ngithi faza mophakaza ngathi Nale life idinga i-focus Noma kunzima
kwa Kone zokupalaza ngoba nakho sewuphophile clear Kone zokupretend wafulathela isala zikuhlema Kone zokumonela mazikubona zohlala zikhetha Lezi yihlala emakhoneni vele imali izokuthela Mele uqine idolo vele kusazothiwa uyayitshela Kodwa kusibo bonke vele ngawe ezinye izoyiqhenya Push i-focus themba mina clever ngiyakutshela Akho izi ezinye i-greedy but mazi nawe ziyahleka Bazokutesta bakusukela ungabavezeli enga Phumelela izane zitha but asikho esingayiveza Zungakhali ungabanaki push focus ikuphela ulala uvuke ngomthandazo bathakathi uzophepha inzondo ebantwini iqala ukuvela amasupa siphepha makhelwane uthanda ukubona kuyuhlala ucela vele ujaku uyajabula mayibona omunye eswela wena uphophile uphumile manje indlala phephenza
ngithi phakama mophakama fine ngithi faza mophakaza ngathi nale life idinga i-focus noma kunzima but don't cry ngithi phakama mophakama fine Ngithi faza mofakaza ngathi Nale life idinga i-focus Noma kunzima but don't cry Ngithi phakama mophakama fine Ngithi faza mofakaza ngathi Nale life idinga i-focus Noma kunzima but don't cry Ngithi phakama mophakama fine Ngithi faza mofakaza ngathi Nale life idinga i-focus Noma kunzima but don't cry